J212.
We are the Beat Nation.
Bele 40, nyuma konte, a 40, mabenzi sinema, mabenzi sinema. Subili kuwa butu, neka kino wa makali, neka kino wa makali. Sisu butu, umende ya machali, umende ya machali. Mamilo, mamilo, kikikumizi na kweta, kweta. Mamilo, mamilo, pati leo si chale mke.
Kanyaga kana piko za unafiki. Kanyaga kama mbea sio rafiki. Kanyaga kama fisi ana royal snitch akulisha kubish kwa ni vipe. Kanyaga wazi wa shobo kudandia. Kanyaga wabu kubonga pia. Kanyaga siya kuiski pisho vya bandia. Kivipa hayeti madaivi na vimgia. Usushi, kanyaga, mashemu fake, kanyaga, nuksi, kanyaga, kudada dek, kanyaga, mawifi, kanyaga, paka ma ex, kanyaga, mikrosi, kanyaga, oya kanyaga.
Kanyaga, 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 kanyaga.
DJ 212, 212.
Kamona lichesa sangu,
kanyaga, kanyaga.
Wale wakuda wadaku,
kanyaga, kanyaga.
Yep, kitaku daku,
kanyaga, kanyaga.
Wanjue zinamba chafu.
Watu wanataka money, so mikimu itaku posti.
Kanyaga,
kunitumia ni picha pigo gani? Eti basi den kuposti.
Oh yeah, yeah. Kabisa rusi kuchanga changa.
Kanyaga,
wakati mwenyewe na majanga.
Kanyaga,
sina godoro, sina kitanda. Eti nkuchangie kodi kwenda kupanga.
Yee,
kama buti la mugambo.
Kanyaga,
wafuruga mipango.
Kanyaga,
wase wa insta michambo.
Oh my god.
Eti baby ni unge bando.
Kanyaga,
kusushi.
Lakini nimewataka maisha mziki we rudi darasa.
prezo, mina fanya mambo makubwa. Niko hapa na DJ 212. Mtu yote asikuleteza ovyo.
Certified King of the Turntables. Follow on Twitter and Instagram. DJ 212.
Kama energy.
Pull up, pull up now.
Kama energy. Koko nimekwama, soko la pombe lazima utalewa. Roho yako ya pili. Tena kwako siami mama, wala sijachelewa. Unaniendesha akili. Come and take what you like it. Iwe biringanya au keki. Usiseme utaki. I got to love, see a fake. Come and take what you like it. Iwe biringanya au keki. Usiseme utaki. I got to love, see a fake. Unanipandisha mori kama size. Ongeza sukari kama change. Toka miguri 29. Siseme tena siko mimi. Unanipandisha mori kama size. Ongeza sukari kama change. Toka miguri 29. Siseme tena siko mimi.
Oh baby, pull up, pull up.
Two, one, two.
Something like this before.